Abakulira amasomero ag'enjawulo wano mu ggwanga boogedde alipoota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki Uganda National Examination Board UNEB eyalaze nti n'ensoma empya buli omu agitenda ebitagambika olw'emiganyiro emiyitirivu egigirimu. Abasomesa bagamba nti basanyufu nnyo eby'ensusa olw'ensoma eno empya esudde ebitone by'abayizi okusako n'okubagasa okusoma nga mu kaseera kano abasinga ku bo beenogera ennusu mu nsoma eno empya.
Nungi kubeyamba omwana okubeera mu practical gy'asomye theoretically asola biteeka mu nkola.
Kyambyeko nnyo okugonjoola ekizibu ky'okunoonya emirimu. Etumbudde nnyo obuyiiya obw'omuyizi kubanga competence tugezesa okulaba nti omuyizi alina obusobozi obulowooza reasoning. Ky'ova owulira nga tugamba nti ensoma eno yadde yaddeko oggwanga erigenda maaso, oggwanga erivuganya mu byenjigiriza, tuteekeddwa okulaba nti tutambula nayo.